chance to remind you that you shine like the colors of the rainbow. Tabasamu lako linaangaza mji, una uwezo wako unarudisha matumaini. So like the king that you are. Shining your light brighter.